on this one.
It's the kids, baby.
Walisema gawewe tasa, leo natema matekila mara. Wamekuziti nini sasa, ujipodo waki ila unangara. Unanipa pressure mara pipi, sioni kwako misisiki. Umebarikiwa humanity, unanipa tendo toki wapi. Hivi kwa nini nanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kila
yeah, napika na breakfast by the sex kazawadi. Saka ni mweke juu ya bango kama sela za maradi. Na kila kitaka mapenzi malume nipo injaji. Chochote atakacho sema misamaki kwenye maji. Kilo takaputona ni kama ndege turukao. Wakodisha kumbi wakitaka kutokea vikao. Kwanza rangi paka ngozi, ngozi na kamikao. Kitanda na yo mapozu na vuchenji mikao. Na kusupisa na ziche sana. Asina stress kusu ex mama. Nazingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kilaini
yeah. Umenifanya nimesahau kuhusu first love. Furaha uongezeke kwa pesa. Natembea kifua mbele kama wrestler. Hicho ni kipaji extra. Warembo Instagram wanaongoza kwa drama.
Oh yeah, yeah.
Unaona wanafraa wanaogunjwa wa trauma.
Oh yeah, yeah.
Chazungu kupata kama we usiku na mchana.
Oh yeah, yeah.
Napenda ukinitachi baba na mina kuitachi mama. Na kusupisa na ziche sana. Asina stress kusu ex mama. Nazingatia tupata dona na sembe. Walisema penzi kitovu cha uzembe.
Hivi kwa nini unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Niseme nini baby koleza, unanikoleza, unanikoleza. Oyani yani unanikoleza, unanikoleza, unanikoleza. Kilaini
walisemaga wewe tasa, leo natema mate kila mara.
Wamekuziti nini sasa, ujipodo wagi ila unangara.
Mixlizer.